www.burapray.com.
Hey, single, single mommy, single daddy, single. Oh, single, single mommy, single daddy, single.
Dusko, on the beat.
Kwenye moyo kote ya kuereweki, damu inazunguka kasa yezeki. Umechezesha maini figo imesheki, na amini leo umechezea seti. Kwenye moyo kote ya kuereweki, damu inazunguka kasa yezeki. Umechezesha maini figo imesheki, na amini leo umechezea seti.
Natembea niko macho ila naota, mchana jua kali nazo na nyota. Usiku ndo silali kama unanita, unanita, unanita. Baby unanita. Chakiki daga daga, chakiki daga daga, mama daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, chakiki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, maki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Koto kini kuta tuishi kisera, kuna muda na kumbuka ndo hivyo bachera. God protect me, Melody King.
What you want for me? What you want for me? Yeah. What you want for me? Yeah. What you want for me?
Single, single, single,
single,
single, mama, single,
single,
single, single, single,
single,
single, daddy,
single,
single, single,
single,
mama, single,
single,
single, single,
single,
single, single, single, mama, single, daddy, single, oh, single, single, mama, single, daddy, single. Hey, single, single mommy, single daddy, single. Hey, oh, hey, oh, hey.
Chakiki daga daga, chakiki daga daga, mama daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, chakiki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, maki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Nilimpa vinga riziki, kumbe lipanga kuchiti. Ye bingwa wa kusariti, toba moyo wangu sorry ziki.
Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usuki sonono gono vyote ah ah. Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usuki sonono gono vyote ah ah.
They bless you again, gang gang gang. Eximbiri laida, mwanagula mse driver. Tajiri cheche, pistols empire. Bio dunya mwezini.
Heya! Ha! Dungimi mwamedi Adam.
Badi badi,
badi. Wanangwa vikindu
gang.
Wakisemfule
gang.
Wanangwa mwanambaya
gang.
Baga kiguza
gang.
Wananguwa majoe
gang.
Webomba mbili
gang.
Kwa mkolemba
gang.
Kwa fundi na kwa diwani
gang.
Zaka
gang.